nilu chukunu onye bialu nilu chukwu nwelu ifoji bianu onwelu nde biali chonwanu onwelu nde biali luno onwelu nde bialu maka ogonogo ndu mana onwelu ife muchiwe bianu ife chiwe bianu n'uwa n'okwu egonu chukwu kelu uwa dododonu chukwu nna tinye mu donu tinye mu deji agba egonu eme nwatakịrị emeli bia chukwu nna m eziokwu n'obi ga-adị ya mmanụ ije n'uwe siganụ agụ mba nwa onye ọbana na mmanwụ ọkwa na okwu awele ka anyị na-ekwunu maka ịma na nwata afụzi akalakịa ọdụzienu ka ọbụrụ chi ya anya ije ọgala anya na osinachi chukwu kelu ụwa dododo mepelu ụmụze n'igwenu gọzie mụ na n'ụwa ka ị gọzie ndị ọyị mụ ejezie n'uwe libi ife n'ụwa chukwu dododo ụdọ eji eke ego ka anyị na-ayọ melu mụ ka imelu ibe mụ amụsolu ibe mụ wepụtụlu ibe ụdọ eji eke ego ụdọ eji eke ego chukwu dododo anya dabalu chukwu mba chukwu kelu ụwa ka nna ya nọ chukwu kelu ụwa chukwu kelu ụwa dododo olisa dododo anya dabalu gị mba chukwu ọkwalili ọka anyị na-alịa elu mụ ka imelu ibe mụ chukwu kelu ụwa dolibe ije aje ije aje ije aje ije aje ije oyi ụwa nọdị chukwu n'aka ihe nwego nọdị chukwu n'aka ị ga-adị ogbenye nọdị chukwu n'aka nụ onye pụta ụwa gbaba mbọ nụ onye bịala ụwa ya biko yọba chukwu onye bịala ụwa ya chụba akala gịa maka na akala ka nwoke n'ọba ego nụ nwoke megide ife fụzi akala gịa ọdụzie nnukwu ojelu ube chukwu ije n'ụwa n'osi na chi n'ọkwanụ chukwu na-eme mmadụ ọgaranya chukwu dododo ọkwa na-ekpele ka mụ na-ekpenụ ekpele ka m na-ekpe n'isi ndị ọyị mụ nụ ekpele ka m na-ekpekwuzi n'isi mụ nụ mele anyị ka imele anyị ibe anyị kaisuola ibe anyị wepụtụlu ibenụ ije ọgala anya bụ ije egonụ n'ọkwa okwu ego ka anyị na-ekwu chukwu dododo ụdọ eji eke ego ka anyị na-ayọ ụdọ biko ụba na ji egbe ego nụ ụdọ jowu zaza ji agba ego nụ ụdọ ịma nne ji agba ego nụ ụdọ ife anya ụba ji agba gbuo ego nụ ụdọ emeka ọfọ n'ụwa ji agba ego nụ n'ọkwa onye aka anyị na-ayọ nụ enwelu ụdọ ateze n'ugbo onwelu ụdọ ji eke ego enu n'ọkwa onye aka anyị na-ayọ chukwu nụ dododo chukwu nnanụ biko tinye anyị ụdọ chukwu a tinye n'anyị ụdọ ndị amosu nụ maka ịma na ndị amosu chinye nwoke ụdọ owelu ụdọ wee jekwugbu onwe ya ụdọ anyị na-ayọ n'ụwa bụ ụdọ chukwu nụ ụdọ ndị mmụọ ozi ji ege ego nụ enwelu ụdọ ndị mmụọ ozi ji agba ego nụ n'ọkwa onye aka anyị na-ayọ dododo olisa biko ije ọgala anya bụ ije ego chukwu dododo okwu ego ka anyị na-ekwuzi chukwu dododo agụ mba nwa onye ọbana na mmanwụ chukwu dododo ije ọgala anya bụ ije ego chukwu dododo agụ mba nwa onye ọbana na mmanwụ ije 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 na bezini vite, yezini vite na de nagwata, yeje muganzu dodo wunu, emeni kezo keke kamo na bono, itiwe kamo na bono, itiwe niso na maunu, onye nweli no wano nweli veno, onye jule no wano julo do, itiwe odo wu, itiwe lewu mekene yi, itiwe nage gana bono, one leg yobulu megumu na batanu jijoku je kamu na ponu onye manata kamu na ponu sumo ndi atanu jijoke no onye nweli no nweli venu onye juli no julo dogunu onye manata onye maneke nemi onye manata
onye manata
onye manata onye manata onye nweli no nweli
onye manata
onye godogu
onye bonye go
anja se nuzu dodogu onwa na mekene yi ofu nwa na filipino dogunu onwa na nyoba ni demmele medical doctor onwa onwa nwanne mu nosobili eze mma na nyobodogunu nọsi mu kene lọlọ ya ọmalicha nwanyị ọma ogoli mobidi ya na-ekene mmiri ọnwa nọsi mu kene ya na nwa ya nwoke ọbụlụ n'anya chumi elu na-ekene mmi ọnwa nwanne mu nịnọ na mmanwụ ọnwa n'iso n'ifeji agwa anụ ọnwa nwanne mu na-ekene mmiri ọnwa nwanne mu n'iso n'udo ọnwa na nyoba ọnwa n'isobili ọnwa na onye nweli nweli fe ọnwa nke munu ọnwa n'ireti
ọnwa
n'ireti kweti onye nweli na nweli fe ọnwa nwanne m
ọnwa n'isobili
abuzo nye kamu na afu don richard ezio yi kamu na bonu ezio yi mu ne kene mi ofu nwa na rochukwu ihe ezio wa na rochukwu nwanne m ezigbo mmadu ne kene mi don richard ni no na mmanwu nosi mu kene lolo ya lucy richard nwanyi ọma ogoli mobi di ya na-ekene mi don richard na-ekene mi ezigbo mmadụ na-ekene mi odogwu nọ na zek republic ekene mi ayolo richard nwanne na-ekene mi ezigbo mmadụ na-ekene mi don odogwu nwa onye nweli na nweli fe n'iso n'odogwu kanjezie n'uzu toyimu kanjezie n'uzu todogwu ọbụzo nye kegwu mu na bọnụ dukwu ebu kichu amụrụ onye na-ego n'obosi ebi gị n'Istanbulu ezigbo mmadụ na-ekene mi amụlụ onye na-egoghị mụ o nwere onye amụlụ mụ ego ezigbo mmadụ na-ekene m n'ịgadị ike echi ama na echi na-adagwagwu chukwu ebuka ịchụoghị mụ amụlụ onye na-ego na-ekene m amụlụ onye na-ego onye ka mulu nwego ese yi mu neke nemi amulu onye nego amulu onye nego yi mu onye nwebi na nwebi fe
amulu onye nego
aya le ma
amulu onye nego no bosi amulu onye nego
Mama, wanna yo to bossy na make it way. Yo to bossy, yo de na talki, yo de wahu, yo de wahu, yo de wahu. Yo to bossy na make it way. Yo to bossy na make it way. Yo to kuma na talki, yo de na make it way. Yesibo mado nega de lanye Yesibo mado nega de Edobosi
Edobosi
Ede nega de
Ede
na toki Ede na muneke neyi
Edobosi
Edobosi
Ede na toki
Ede niso nipeja wano
Edobosi
Ede niso bili
Ede na toki
Onye mweli nongweli fe
Edobosi
Edobosi
Ede na toki
Agumbo nyabla na na mawu Oh, well, I'm not going to be able to do it.